najitambamba, hata mkisema kwa kometia nanganga, hili penzi nalipenda napagawa.
Yeah.
Baby ukisimama mwendo kama twiga huku unaringanga, chana na waseme mshamba na kupendaga, sina pa kwenda mpaka uchukuliwe. Nasema wana wana nione agere, wakini ona wana nione agere. Nasema wana wana nione agere, wakini ona wana nione agere. Na yote sasa necha nyuma, mapenzi unanipa amani. Day na kuwaza day, crazy ili penzi day, baby na kuwaza day.